This is Trio Mio na unasikiliza mix ya VJ Chris. Uh-huh.
From the motherland, from the motherland, Kenya to the streets.
Karibu Kanairo, Karibu
County 001.
Everything you put your hand go up. Your name go open doors. You said go be a boss.
Hey, baby, let me see it. I just wanna eat it.
Missy role model, me avoid.
Tell him I'm saying I'm Kikuyu.
Introducing Volume 24, yake 001 Finest. And it's for VJ Chris.
I'm in love with plenty women. I know my mind.
Here's another one. Here's another one. Here's another one. Touch.
Jaguar Production.
Allah, Allah, Allah.
VJ Chris.
VJ Chris, baby.
You say you got me, but I don't say you can lie with the look in your eyes. Stop acting funny. Sure you know they pick my call, I don't call you 10 times. Now she is spoiling your mind like a Lucifer. Hey, 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 Jennifer. Say I'm looking for a girl called Jennifer. Now she dey do the da di da do, Jennifer. Oh, I'm looking for a girl called Jennifer. Hey,
hey. Anybody will be good. Can I come here with you?
anything that you do. If you ever need saving, I will be running to you. Running, running, running to you. I've been running to you.
See the stars in the race. So then she got in them, had her face down. That my type, my sweetie. Go be wifey, if she freaky. Hell of a night, blowing money like Monopoly. I'm a dog, kill a kitty, no apology.
I know that you wanna get crazy, crazy. Shawty, take it slow, then chitty, chitty. Come on, baby, be my
jelly. Hey, baby, let me see it.
Jake,
baby, let me see it. Hey, hey, baby, let me see it. Baby, let me see it. I just wanna eat it. Baby, let me see it.
Il a souillé ton âme, toi tu t'es battu. Ton cœur est plus précieux que de l'or. Ne pense plus à lui. Pour un homme tu ne veux plus voir. Des milliers d'entre eux rêvent de te faire l'amour. Ton corps est aussi beau que l'or. Que l'or.
siya na inipa siya waliona ndani juu kifo cha mende chali body to body Monday to Monday ndani juu body to body Monday to Monday Oh baby, do me like it's my birthday. I've been around the world, but never seen such kind of love, such kind of love, such kind of love.
I've been around the world, but never seen such kind of love, such kind of love, such kind of love. Helewa wewe, wewe, wewe wangu wa moyoni Univonjaza ni kumoni, hakika mwengine sio Weza wadi, wewa thamani Kanipa maulana, oh maulana Weza wadi, wewa thamani Kanipa maulana
Amen.
Amen.
If you didn't find work, do your own. Go
go do it own. And flesh go cover bone. Amen. Amen. If you believe it, say amen. If you believe it, say amen. If you believe it, say amen. 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 Everything you put your hand go up. Your name go open doors. Yourself go be a boss. Amen. Amen. Everything you put your hand go up. Your name go open doors. Yourself go be a boss. Amen. Amen. Sister, we want my seeds. Until where they fight begin. One day you go burn trees. Amen. Amen. Then that way don't losing job. Landlord come they do like God. One day you go be landlord. Amen. Amen. Good news go locate you. Watch and see in all the day. If you believe it, say amen. No. Amen. Amen. Everything you put your hand go up. Your name go open doors. Yourself go be a boss. Amen. Amen. Everything you put your hand go up. Your name go open doors. Yourself go be a boss.
I ain't stopping till I see heaven on earth. Jesus Christ, light it up and burn it down. Watch.
Na shule nilikaza kama shule sikafungi Saina tana mdani ya club hata ona Tuesday Na miuji pata kila sana papa saka shude Pasa pasa dasa mini mututu matuste Mafisi wana hanga ya mahaga na my cute face Na binti ya nakani kama yeni stawa move Mwili ya mebeba kama nganya ya bue Itapidi hata bili kizidi wiki Kamele baledi na glass ya shopping for the garden Kite kaliki mamiya kitans for the Monday Makeli mechezi nona sa club ni magare Ni katukivi usiku yote hadi kwari
I want this girl to come and dance with me like so.
No,
like so, like
here,
so, like
here,
so.
This.
Ndani ya masala yote budani in the entertainment introducing volume 24 yake 001 finest king wa RKOB ama ukipenda rich kids of Bamburi anaitwa VJ Chris the baddest ikubamba
petea when ni kama petea
Magazi juto, mapenzi haya gawanyiki Nimepata pumziko, moyo haupapatiki Na ionja pepo ingani nipo duniani
Duniani
Na lila leo na kesho, penzi lipo siniani
Siniani
Nikunongoneze, neno zuri la mapenzi Unibembeleze, kwa tungo na utenzi Baby niongeze, niongeze malezi Penzi tuteleze, tuteleze uteleze Would you be my wife?
Yes, I'll be your wife
moja ndani ya kwaya. Ndogu ni kuu
OG
tabidi wani juu basi weka mkono juu. Hey, vile na bamba mpolis wana ubaya. Demo wako vile mahancham na misi na ubaya. Koseo ni te handsome, uskizo ni hekaya. Felicia na Lisa, even though mini liwa akwaya. Tulikuwa na Pamela shule moja ndani ya kwaya. Squeezy vile na meza mara moja utagwa. Tulikuwa na Pamela shule kwa na Pamela shule moja ndani ya kwaya. Squeezy vile na meza mara moja utagwaya. Anaringia sana flat, tami hana taya. Hakuna kila kitu kitu hana gani haya. Mtoto wangu kitu wake yu mtakata. Hakuna gama somo keyu nmekata. Unapeleka mtoi first year introduction. Bada ya wiki mili ya shaju wa reproduction. Ndovu ni kuu tabidi wani juu basi weka mkono juu yes you you. Ndovu ni kuu tabidi wani juu basi weka mkono juu. Yes you.
Yeah, na pull up nangali ya kalanguin kana fanyanga safcom. Pliku kasugu lakini kombato ni custom. Venga nalia, mi upenda vile una lap njom. Baju sitaki kolona girl, please put your mask on. Nekwendete pamelo meza katembe. Anapenda lollipop, analamba kapele mende. Lazima kwe mukamba, jine apili ni mwende. Minasike mademu wakamba, wanapenda make. Kamekari bambam, kana kaka mama raya. Nakashotu nenda London, but kumbe ni odhaya. Ndakusaji kupenda tam tam na jine kwanza Brian. Dema naka screen ya Samsung, so vidole story quiet. Usichomeke you are my studio pata PhD. Tupatana now kili mani kama CUST. Social media, no social studies. So nowadays ukita kutikitha we mambie mkafanye GHC. Wala wame soma ndio sampuli ya homology. Ata reproduction piercing topic wa biology. Bora kuna chemistry Pamela can just follow me. Vile ndovu kubwa noma sana nyaka buogoji. Sina marafiki staki mbogi ni screw. Munataka mblande kiasi ndio munisu. Isiti ya usherati tabia mbovu ni true. Big up to Chris. Washaju wa ndovu ni kuu OG.
Akiwala yoshatu juu basi weka mkono juu yes you. You ndovu ni kuu. Akiwala yoshatu juu basi weka mkono juu yes you. You.
Okay, baby, ashana mbe napenda form za kulenga lenga. Anaka mlami but ina mimesoteka. Nimezoya njerinda luna balileta. Nimezoya msupa kinroll ya kapela. Atena gorilla wall siwezi penya. Unadai mate na uko form za ketepa. Kawezi buy your drinks ibasi kwenda. Mina kupa kiss kwa kiss na kill your status.
Tabidi wani juu basi weka mkono juu. Yes you.
Yeah yeah. Hey. You. Okay, I say oh. Oh. Manzi yangu kwa gasumu. Hey. Either nimepagao ni juju.
Cocktail ya masai na mkikuyu. Akuna gapa meno na bado she can chew you.
Oh, ama ni lugha inaga lugu. Kikitiki swali ni nayo adi kizungu.
Vile meni bamba mshiroe mabebo genshu martae. And I'm the bad man she loves.
Oh, hey. Trapsi kweka kwa mood. Kavile champagne usavwa kwa nud.
Aye, champagne uonja ka juice. Nupiga kataska juu. Ndovu ni kuu tabidi wani juu basi weka mkono juu yes you.
Vicky Bande.
Karibu Kanairo, karibu Kenya. Kujani kushova cause
Bande. Bande.
Karibu Nairibu bibu. Ukiona meme unaanza kucheka hiyo ni Kenya. Karibu Kenya. Kuna tabia zetu Karibu Kenya. Kuna tabia zetu tu.
Ati Monday ni kazo. Tuesday ni katu Monday. Wednesday si chale. Thursday nangoja Friday. Friday oh la 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 la. Oh la 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 la. Oh la 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 la. Ati Monday ni kazo. Tuesday ni katu Monday. Wednesday si chale. Thursday nangoja Friday. Friday oh la 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 la.
La 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 la.
Oh la 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 la.
Tu
Korido sai adi mangware. Kina kemboi wamefika na walales. Hakuna gravity kwa mungo ni mabale. Najisikia kuna kakitu kwa wallet. Mtani litoka hadiki wa manches. Sikupitia kibandaski kwa madhe. Sai katumbo kameja kuna gases. Juu ya kunyonya jugs ipendangi glasses.
Nathani, satonda kwa na ganje ni nani. Atataka makali tayari. Buda sai niko machi na imagine. Mande na niko kazi. Many big big boys yezi gusa toy. Missy role model ni avoid. Na mbona buda nikileo. Ni waribu ganji nikisema yeah. Pewa. Ati mande ni kaze. Tuesday ni katu mande. Wednesday si jale. Thursday na ngoja Friday. Friday oh la 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 la. Oh la 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 la.
Chiyo mio.
Oh la 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 la.
Oh la 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 la. Oh la la la, chio mio, bala ma weekendi. Musere na maarif, katha na mapenting. Magala wana sanif, shasha meditating. Na tambla ya kimratish kuba. Kurumisha ngoko kama generator. Bondo kwa kosa kwa najileta leta. Bona funga long shock kami kela teta. Eleveta kijana kadogo kakoe na diseta.
Juni weekendi leo tunambleki. Atuzi kosa form buda kuna plan B. Tupitie peti tunyonye irori. Leo pilo si manyoya kuna bongi. Ni personality gadea si matembe. Jumangoko wanadai tu wakiembe. Lesi kunyu fakse ina uzembe. Niko famous just yeah. Sita bu jembe.
Ati Monday ni kaze. Tuesday ni katu mande. Wednesday si jale. Thursday na ngoja Friday. Friday oh la 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 la. Oh la 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 la. Oh la 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 la.
Yo, ni reckless up even I'm not watch me see your VJ Chris.
Yeah. Ooh. This is Trio Mio and I'm asking a mix ya VJ Chris. Uh-huh.
Ati mande ni kaze.
Yo kaze.
Tuesday ni katu mande. Wednesday si jalo. Thursday na ngoja Friday. Friday. Oh la 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 la. Oh la 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 la.
Diwa mura.
La 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 la.
Ingware nimeamka na mimi nao takajua nishatumia punch na acha sijapumua. Ingware nimeamka na mimi nao takajua nishatumia punch. Ingware nimeamka. Ingware nao nao jua jua chatum punch punch. Ingware nimeamka na mimi nao. Dio mram. Ingware nimeamka na mimi nao takajua nishatumia punch na hata sijapumua. Sizi ringa na hii mwili juu ni maua. Demo unazeeka demo pesa unatambua. Ilikatia ulengo kwa kakubali man na sijazoea hivo. Sikumuliza kaya kuanga na Charlie man juu sijazoea hivo. Nimezoea hivi. Kucheza na matiza na matiza. Kiplay na mabig things. Kono panikwa ni victim.
Nina kinyambis na kitashum tatr. Ni Guzman ya ni madidi the man. Nina manchling na mangoto za kizintin. Matibia ni kiwa trace of this na. Mabaroda miukashi na kinyambis.
Wenye matiki ukidiki down nichi.
Na ukini trace exo bago yukoria ii. Ni kukufanya katu mipachi kizintin. Na maayela wenye bomba. Ni masi wando kubonga. Na kauka na fiwe nyonga. Kauka na fiwe nyonga.
Yo kuonga ready ya kisabu mara utat. Kibir mukfanyie kama sutra. Uzga nipateka umibugda maluda aluta. Alafu kutie uba mumonyesha. Chupan sativa yonanyesha. Kuchange saliva miumshu. Vile ameiva na roo inasema ni yetu ina prefer. Demanite bro. Mimi guy mimi. Demanite bro. Mimi Ndaka bang bros.
Ilikatia ulengo kwa kakubali men. Na sijazoea hivo. Sikumuliza kaya kuanga na Charlie man. Juu sijazoea hivo. Nimezoea hivi. Kucheza na mati. Kiplay na mabig things. Kono panico ni big team. Ilikatia ulengo kwa kakubali men. Na sijazoea hivo. Sikumuliza kaya kuanga na Charlie man. Juu sijazoea hivo. Nimezoea hivi. Bitches and I'm a. I play
na ma big things. Kona paniko ni big things.
Na magedo tukiseti tundere. Leo tunachana adiza mbere. Itapedi aki roll niki puff. Doti girl uki bounce on your back. Casper, kuna mag yende round. Ha ha, haga leko chasya ground. Na matambla kwa hall kana dance. Kakitamba. Kwani ni kesho? Uliza mwere hukudi? Hukudi? Kwani ni kesho? Uliza mwere hukudi?
Okay, yo, watagwa ni aje Johnny Hola kuna bees. Miusiki zanga tu ganji siwaski. Cheki jamaa, hini uganga nimechanganya na bidi. Cheki zo takataka si believe. Takataka kwako, kwangu ni do. Na ukibeba tobacco, beba dindom. Cheki fala meingia kaalia kidole cha kati kati na kuja kasima. Na dai beef makinika, weni simba na una dark nikifika. Leni diva, miutambua senyorita. Figa fine fine Afrika.
Ilikatia ulengo kwa kakubali men, na sijazoea hivo. Kumuliza kayo kwamba na chali men, juu sijazoea hivo. Nimezoea hivi. Kichuze na mani. I play na my big things. Kono panic when you victim. Ilikatia ulengo kwa kakubali men, na sijazoea hivo. Sikumuliza kayo kwanga na Charlie men, juu sijazoea hivo. Nimezoea hivi. Kichuze na mani. I play na my big things. Kono panic when you victim.
I know money can you buy, buy, buy your love. I guess I didn't try, try hard enough. But we can work this like a 9 to 5. Mama told me stop betting all the games. Steady throwing dollars, expect to change. But every war ends the same. Can we just make love? Not war. Oh, can we just make love?
Mabazo wanadai, wanataka tuma kiss. Masi brr, wana lamba lamba lips. Tukipisi na mangyo, seke kill game a freak. After drinks, wana lamba lamba lips. After drinks, wana lamba lamba lips. After drinks, wana lamba lamba lips. Na mangyo, soko busy, wanangoja tuma drinks.
Kawikendi kamefika, kamefika minadai kukatika. Kukatika na the rainbow kashafika. Kashafika minadai kukashika. Masters gangsta na kuja kama rasta. Hii moto tunawasha kushikisha tena fasta. Na karembo kashafika tunatesa hii mta. Giza ito moze hebu zima hii ta.
Mistari tunatema kimo spider. Fitzi go fitzi nataka uwe rider. Drink paka chill baby come kama Nadia. Love and down dogo dogo tunde down paka pandia. Brr tunatema tu kama takan. Brr shangwe nduru tunanderemo. Brr una go down kama Prada. Shake pam pam ukilia kama Prada. Drinks tumekill na mabiz. Na mabazu wanadai wanataka tuma kiss. Basi brr wana lamba lamba lips. Tukipisi na mangyo soki kill kima freak. After drinks wana lamba lamba lips. 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 Na mangyo soko busy wana goja tuma drinks.
Niliambiwa ni muache siski. Kamote Kamote
Siski. Yeah, yeah, yeah.
Oh, siski.
Na 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 na. Chiyo mio.
Siski. Niliambiwa ni muache siski.
I say, body your problems. For a minute, God, God for your life. Live true and honest.
To yourself, you should never lie.
I say, body your problems. For a minute, thank God. I say, body your problems. Minute, minute, God. I say, body your problems. For a minute, thank God.
DJ Chris.
Problem. For a minute, thank God for your life. Yeah, yeah, yeah.
Oh,
na, 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 na.
Chiyo mio.
Yes, I would. Dine and boy. 001. Have some fun.
Yeah.
I say, body your problems. For a minute, thank God for your life. Live true and honest. To yourself, you should never lie. Usikufuru chome. Rada safi bora tu kuji nice. Put a smile on your face. I am Maisha, you only live once. Whichever the matter, the queso. Nashkuru mugu and a blesso. Sisikize maneno ya watu takondae.
Takondae.
Juhudi na heso ni zako. Kujituma na kumwaga jasho. Chorea maneno ya watu takondae.
Takondae.
Amani wako shikisha, shikisha.
Pombeni mingi, nazipoa ina zote.
Shiro nisha tunga fera. Utakuja amu takula. Ina karoko juu ya mashisha. Wanavuta wakichachisha. Shiro usikule fera. Nisha tuma basi wekuja. Ina karoko juu ya mafela. Wanavuta wakichachisha. Mbona tujitie stress. Si tunakula bata. Ile kinyama sitaki mtu wanipimie. Nafanya nacho kitaka.
My Aya give me coco. My baby come and give me coco. Aya give me coco.
Hard, hard, K, K, O, O, B. Rich kids of Bamburi.
So many times that I miss you. I know how to call when I want to. Now you got way bigger issues. You're running around like you're single. Slow down, lonely, you the ginger, the whole town. Slow it sometime, go out, mountain for your back, make her run wild. Slow it sometime, time to slow down. So many things we could have been. You left me so cold. You know that I need you, now I feel so cold. I gotta get even, still I want you close. Sometimes I need you, I never forget you.
Rich kids of Bamburi.
But I won't call you anyway.
VJ Chris.
Nobody wins, cause you won't call me anyway. I won't call you anyway. Nobody wins, cause you won't call me anyway.
Hey yo, ladies and gentlemen, what's up, what's good, what's happening? I go by the OG, the King, King Calligraph Jones. And right about now, you rocking with the best. I'm talking about VJ Chris.
Hey, 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 vipi vipi chongu wangu. Avril apana na chill na VJ Chris Street King.
She no pitas. I decide bad mind from a distance. But this sweet happy and I'm a pitas. Ah, oh, dog, who need me shot? Show you they come for man for your speaker. This time I call chopsticks for assistance. Show we they blow your mind, Afghanistan. Kilo me, kilo me, kilo me, kilo me, kilo me, kilo me, kilometers. I don't come kilometers. I don't walk that many kilometers. I'm from the teacher. I don't take for the game, she no pitas. I decide bad mind from a distance. Not this sweet, I be all on my pitas. When I come, make I give you digits. What's the last time somebody did it like? Too much, I saw me bomba Clarice. Bruce. That's why everybody hating on me like Chris. Kill me, kill me, kill me, kill me, kill me, kill me, kilometers. I don't come kilometers. I don't walk that many kilometers. People think I be Johnny, just come. Like I just got rich, like my money just come. Send them back to where they come from. For talking like the product of a torn condom. Southside, no come from, me no care, my brother. One side, sit down for one chair, my brother. Come try, me will make you disappear, my brother. Long time it takes to reach here, my brother. Kill me, kill me, kill me, kill me, kill me, kill me, kilometers. I don't come kilometers. I don't walk that many kilometers. Learn from the teacher. I don't take for the game, she no pitas. I decide bad mind from a distance. So this sweet happy, I no more pitas. Kill me, 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 kill me,
I'm a mix of VJ Chris.
VJ Chris.
Come on, my dear, come to me. Puli, baby. Ni vote ni ishi ni baki kishungi. Ay, zuri, baby. Ni baliki, ni gande kagundi. Makuli, baby. Ni lisha, ni shibe kitumbo ndindi. Unani, chumbeza, unani, legeza, aywe. tsunami jeneza niwe
VJ Chris baby. Platinum, diamond, total like Kimanyema, Chibu Ngote, Mr. President, Raisi, all the way from WCB Tanzania. Ebwana niko hapa nasikiliza VJ Chris.
Wange tutala na ke.
Tuwe.
Wale tuwa lupa.
Tuwe na ma. Asitrat ya kukina takuka.
Mama Dora tumele.
Yes.
Godora tumele.
Yibi, yibi, yibi.
Godora tumele.
Yibi, 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 ya.
Godora tumele.
Tarake.
Mama Dora tumele. Why?
I'm in love with plenty women. I know my another banda.
I'm in love with plenty women. I know my body, all of them. You know my body, shape or color. I go make sure see
DJ
I must collect. I get one with be my sponsor. I get one with they call me honey. One with they do me winchy winchy. She they do like patience or soccer. Get in my room, make you lock on. Body they move like a python. Love with they giving me iron. My iron. I do like woman. I do like woman. Me, I know they burn. Me, I know they burn. I do like woman. I do like woman. Me, I know they burn. Me, I know they burn. I'm gonna wake up.
Never know.
kweli hii story ingeenda.
Tulichoanza kuja tumalize, kinachokwaza baby ziandike. Punguza drama baby zitushike, washa kishada.
I don't wanna argue, kako sawa minko sawa, kako sawa minko sawa. Akizile vitu tulipanga, ukanishukisha namba. Najuna misi hiki tanda, vile visa na visanga. Akizile vitu tulifanya, kamlo badilishe namba.
Bado wose manga mine psycho. Bado mupiganga simu yako. Nili delete ngi namba yako, lakini naikumbuka anga kwa moyo. And I just can't explain, thoughts of you and me keep going up and down in my brain. And you were looking for some love, didn't care for the fame. I was looking for a good time playing the game, yeah. And now you're stuck on my name. Moving in together, baby, it was never the same. Oh, it's such a shame, kila saa tunagombana. Lini tutaelewana?
Tulichoanza kuja tumalize, kinachokwaza baby ziandike. Punguza drama baby zitushike, washa kishada.
I don't wanna argue, kako sawa minko sawa, kako sawa minko sawa. Akizile vitu tulipanga, ukanishukisha na
Swag DJ's finest, VJ Chris.
I don't wanna argue, kako sawa minko sawa, kako sawa minko sawa. Akizile vitu tulipanga, ukanishukisha namba. Najuna misi hiki tanda, vile visa na visanga. Akizile vitu tulifanya, kamu badilishe namba.
J. Chris, baby.
Sop sop tumbora kuvaria crop top fane sawa nini we don't talk talk
DJ Chris baby
sitaki shovo nisha blog bro yeah
la 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 chuna la la usinzie
Mapenzi, hainanga hodi una
unajikuta umependa mpaka yule odi mapenzi
Miss P
ainanga odi unakuta umependa
mpaka unajisahau
DJ Chris Simple Baby
kanaka simple girl sehemu flani
ataka simple guy kanaka simple boy sehemu flani
mapenzi chakui kabila maeneo mama unatoka Rwaka ama unatoka Runda mama
Don't you worry Atakupa mwenyezi
Mwenyezi Usiupate don't you worry Atakupa mwenyezi Unaweza fall in love na anyone And I mean anyone
no.
Unaweza fall in love na anyone
this.
And I mean anyone
Mutoto wa madhare
Ame fall in love
Ame fall in love
No boy kasalame Ame fall in love
Come for it
Kasi chana kanyeri kama wali la Kama
wali la
Katoto kajambi kama
wali la
Move your body, baby, kate mina Shakupenda siku yui ata jina Munga kupa budi, wala somu china Hakika nita ikati ya bima Will you move your body, baby, kate mina Shakupenda siku yui ata jina Munga kupa budi, wala somu china Hakika nita ikati ya bima
Loko, loko oh baby, nah. Oh baby Baby go gaga again for me Kondisha mizuka sisi Wala tatizo so pesa Kiongeza na mina ungeza
Oh baby go down now 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 Go down,
down, down, down. Baby, one time Bossy, baby, give me two time
DJ, please,
baby. Please, baby, give me one time, yeah Give me one more time
Tundula sindano, kapita farasi Ndogo pango, amelo wa bahari Tundula sindano, kapita farasi Ndogo pango, amelo wa bahari
Mtoto fundi flani toka tanga Mauno flani ya kimanga manga Anajiwa yani moto fire Fire oh, oh.
Mashoki na mabudu kanchanganya Anajua kama danga Yani moto fire
no, no,
Mama fire
oh. Enough Baby you know that I can't get off of your love The way you whine you blow my mind Na na Baby you know that I can't get enough of your love Oh yeah
Ilisha wakabithi moyo wangu Wakaniacha na maumivu Kidonda ukakiponya Baby Usicheki ukamashaza Moyo wangu kukorua Aweni waifu matirio So mchepuku wa darura Baby Halua ya uwe Asinipe mchezo ya Mombasa Makwini wange Cheri nana Baby you are the one for me Baby wa mkwano wa Baby wa ni wange
Nikupea kura za robo yangu My love You're my number one In this 001
Achani kupi kura za robo
My baby, I love you girl
kucheza misi dhani kimaradona iwezi kani anijo my baby I love you girl
nimekupea kura za roho yangu my love you're my number one in this 001
acha nikupe kura za roho
straight out of
county 0001 ile tuzo ya uba katunukia kabla ya show tunanyonga cha arusha zeni tunawasha music tunajirusha huko nyagi na wasikiza kujibusta zeni ndo tunanza kuyachafua mashuka hivi jamani mnaonaje miata nipeleka jela au kisa na motoka data iona chungu
sponsor ni ajie mayo wangu 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 Sponsor ni ajie mayo wangu
Nakula mkaji tutajiwaga kesho
Hold up Nachi. Hold up Hold up
Hold up
When I say pull up You know what I mean Ring Bash Back
DJ Chris baby
Na gola mtaji tutajuaga kesho
Na kesha kabu
Jepo pesa ya maji la metorea jasho
Na kesha kabu
Oya mapenzi konyo
Konyo
Nimeinua mikono
Kono
Kama nzikangu na my best friend Nimekuta wanakula mdomo kwa mdomo
Aya
Sikia sasa om kuna uyo nyangema DJ Kutwa nyimbo za kizungu
sijua
na
jikutajiga
Na kuna jirana na kibenteni Usiku na pele kwa moto kelele kakuna msiba
Fuck
Na kesha kabu Na kesha kabu
Leo litakufa jitu
Na kesha kabu Na kesha kabu
Amtani uwa umu
Gachi uoneshe
Na kesha kabu
Bandi bandi bandi
GP.
Baby, song, come on, but one night stand You love to date, na mamba kuchuna na miss pen Manska gida baba drive, ila glass kakata room Tukamaliza ne kwenye nyasi Demo pili limona na jichetua Kizungu kingi, kauna huyo kishua Nika mchangania tungi, akajia ile kulewa tu Akansa kutapika daga Demo tatu limona metoka chichaka Nikosha mbaya, nkasema ngoki hapa mekwishi Nika mpiga sound, nika mfuta ghetto Ile kutua wig tu, anabonge langeu kwenye kichu
I say unauwa vibe, unauwa Unauwa vibe, unanikata skin Unauwa vibe, unauwa Unauwa vibe, unanikata skin Unauwa vibe, unauwa Unauwa vibe, unanikata skin Unauwa vibe, unauwa Unauwa vibe, unanikata
skin Hoya, hoya, hey, niwa eleze Stories ama filmeno zinaroka wase Tuwa poteze, ama tuendele Wangu yuko keja, wako yuko kamote Hoya, 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 hey Tako yangu, hey, tako yangu, ha Hoya, hoya, hey, hoya, hoya, ha Timu yangu, hey, timu yangu, ha Sako, sako, tuipije, kigereza, tuifunge Jasho, jasho, mwagike, ikinama, tuifute Pandisha, nishukishe, kiuno mlege, tingishe Choo, kimeje, asema, mbogi yangu, itapishe Kisamanta, kipumpum, hey Sako yangu, level, saki, high school, hey Cheat kama ukitaka chicha hey. Ila nitakudanganya mpaka ufimba Oya, 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 hey Sako yangu, hey, sako yangu, ha Oya, oya, hey, oya, oya, ha Timu yangu, hey, timu yangu, ha Oya, oya, hey, oya, oya, ha Sako yangu, hey, sako yangu, ha Oya, oya, hey, oya, oya, ha Timu yangu, hey, timu yangu, ha
Yo, yo, when I need to Platinum, diamond, toto like Imanyema, Chibu, then go to Mr. President, Arthur Wood from WCB, Tanzania. I run a Nikuwa, I'm on the street, DJ.
bwana, what up, what up, inakuwaje? Wananiita Romy Romy, aka RJ the DJ, kutoka WCB, Wasafi, baby, baby.
Pumesha toto, na minale.
Tu veux ton nom sur mon testament,
c'est pas gagné.
Le tapis rouge devant chez maman.